Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe jam nyalli modo den goni altinere jenaay lewru fevrier hitande 2026 Ousmane nyaldu kabaruji do gagne kante to ogi jande to le balde sede kedeni e dargo lewru korka le lumoji di holtam wire ngureji ana kewi cogguji didu ana jafi den fedde noddirtende asko ma doni association de consommateurs du Mali gondini o kabaru wonko wayliti do kabaru be noddirta paramount embrayer do ko fayi do kabaru kake mangal pat enna humni be sariya mudun nafti sargol mudun na fas noga enay lewru mars waro no duddo dartugol kabaruji goddi edi woni sembe kabaruji kikira ko bismillah modon heda studio tamani le padale daragol lewru korka cuggu ngureji burdi horsude ana gondi beedade le mali hono sukkar maaro nebam tew fa yottade chondi ko samma patiti Allah wada gouvernement o waltini hakkilaji wiide ngureji di ana kewi ana kewi mobade hedde walde nyamobe kanyun holliti wiide cogguji di ana jafi jantore Ali Cissé cagal ko yotti le lumo yogaji an ko hebini en
nyalaade seeda tam hiddi hakkunde amen e lewru korka boutiqueaji fa yetto taaɓe fu gonɗe le lumo Bamako ɗo kaaki ana dow muɗum le lumo bojola lampani koro fa jottoɗa lumo medina kura maaro sikkaro neban kañum ko nandi muɗum ko yimɓe hasindini muɗum fuu ele korka ana le ɗiɗo nokkule julaɓe holiti wiide kañum en du cogguji ɗi ana newi ñamaku tan woni ko tiiɗe juuɗe amen seeɗa le lumo ngo mbiɗen jogui ɗo cakuji sikkaro kiloji deɓe sappo ɗimin jeeyirta cakuru fu ujunaji nayyi temeɗe bidon nebam litre nogay o unay nay kosam kiloji joyi unay ɗiɗe temeɗe joyi sikkoro maaro nebam fa yetto kulantiriji goɗɗi kasen ñameteɗi cogguji muɗum nabbayi so a yeehi aɗa tinna fuu an tan woni cottowo
ɗiɗo haalaji ka fedde jinganowo yimɓel ñamoɓe le leydi amen ndi moɓe noddirta askoma gonɗini ɗum le wi laamiɗo neɗɗo fedde ɗo woni Abdoul Wahab Jakite cogguɗi kulantiriji ɗi sottirte le lumoji amen ɗi hana tiɗande sanne malinkoɓe ñameteɗi ɗi kanakoɓeɓe haybata coggu muɗum ka ɓeydaki ana heeɓa balɗe seeɗa ka tew deɓe ɓeydike e coggu muɗum ga satu coggu kulantiriji keɓitirɗe leydi amen ndi jaati woni nabbuji coggu o ka wona ko tiiɗani malinkoɓe nebam temeɗe ɗiɗi buɗdeɓe sikkoro amen ngo temdere buɗ nogay sikkoro ittengo sella ngo temdere buɗ capantati
ndeɗo fedde ɗum woni association des consommateurs du Mali ana nada kanakoɓe leydi amen ndi fiya dabere ko wawi fuu yalla lumoji gonɗiɗe leydi amen ndi kulantiriji ɗi yimɓe hasindini muɗum ne lewru korka kaka ana heeɓe no newiri
no mbirimon le fuɗɗode kabaruji ɗi sariya ɓe noddiri paramount embrayer pawiɗo dow soodugol kake mangal pat en ko fawi ko waɗi hakkunde 2015 yottade 2019 wonko wayliti dow muɗum suudu sariya kumuniɗo sariya muɗum holliti wiide won kabaru goɗɗo mo dartata fa saro ɗum fa ɓeydoreɗen fam ani jantore imirana kilumago ɗo faccitago Ali Cissé
lewru caggal ko kiiti ɓiliɗo en jiiɓu jawdi bangal soodugol kaɓorɗe mangal paɗe en ko fuɗɗi le leydi amen ndi ɓiwrte gollirgal ngal ɓe noddirta pôle national économique et financier wala fuu anniya timmuɗo kolitaɗo fewde oɗo kabaru moɓe noddirta paramount embrayer le wi kanko mohammedine agga usa procureur le leydi amen ndi wonko wontom ko feewayi bangal kabaru ɓiliɗo soodugol ɗeɗo kaɓorɗe ɗi saɗɗa jawdi muɗum warata milliardiji sappo e jetti o wi contrat ngaji ɗiɗi ciinaɗi le hitan 2015 ƴewtaɗe le hitan 2017 hollitino wiide mangal paɗe en leydi amen ndi ana hanno hokkede mobilaji ɗiɓe noddirta blende capantati e jeegoyom iwrto gollirgal goto jeyaɗo leydi afrique du sud noddirteɗo paramount avion ngaji ɗon diworɗe jeegoyom noddirteɗe super tukano moƴinaɗo iwrto gollirgal goto jeyaɗo leydi brésil noddirteɗo embrayer o holliti wiide ko ɓuuri yimɓelle sappoyom le ñalawma hande o kañum en woni gulitaɓe saabi oɗo kabaru kiiti ɓeɗo yimɓel leltirama nogay tati lewru mars hitan 2026
cog hollitindeon wiide du tew nayyi hollitama wiide ana ñande fu ɓuri tiɗuɗo e heɓude e juuɗe wawiɓe wonɓe tomiñahgol tiɗugol ɗum laati sababu tiɗugol coggu tew ley o nokku kilo tew mo gue woni e muɗum ko wonno temedde joyyi yeeyi joni temedde jeegom mo gue wala e muɗum yeeyi temedde jeɗɗi e wi kamɓe wawiɓe ko saabi mbini ɗum yo saabe nayyi ana fanɗi ko jiyete joni ley o nokku ko sababu muɗum yo saabe rafi ndenago gonɗo ley o nokku
Tamam. tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
sembe kabaruji ngadile yontere yabbenende an ko kebbinimi enado fakitango alisise
mi puddiran kabaruji amen di hala mudum mema e le yontere bettinde e halde hala nyaloma noga e dido berde le adnaaro allandu kaynaado wadde imadaraji fa haba junnugol surbaybe rewbe jamminaado jeegom lewru fevrier bettinu le leede amen di holtama wiide rewbe sa fecci dum pecce temdere chapannay jeenayom hakkun mabbe be duubi mum bamata sappo e joyi yaade chapannay jeenayom fa yotto be duubi mum hore yottata ko sappo e nay julnama tawede imadaraji ngondudi wadede fa odo golle hade fu so min jaari yaso kabaruji amen didu min kala mahala fedde fifa kanye kaf kolitibe wiide jabani yopugol golle yimbel ngombele gollirgal gal be noddirta fema foot le bata got mo be ngadi joyi lewru fevrier be tindu be nardi fedde fema foot de tinno landina wuteji no yawiri fa yimbel hebe sube fa laamo de do fedde dubi nay kasen min timiniran kabaruji amen de halde hala imadara mo kana ko be lidi amen wondi wadde yalla ana darno kabaruji bilde himme yurmere le leedi amen dile hitan 2026 be koliti wiide yimbel ko buri milioji tati woni kasin jinbe e balla sadda balli ko beedo yimbel ana yotto miliariji teme tati sefa
golle mo stade malien wo wadde le tariki mudun na wadi joni woni arande le tariki fa arane be be njotto quart de finale Ligue des Champions CAF alan kenyan be tapi expérience sportive de Tunis bigot e ko wala le nyalo mo njobbo ko be noddirta phase de groupe kaw yabbinin do be ko lati arande fa club mali yotto do illa kabaruji de yamber mbaylita sakirab do kadude de kabaruji de kikida ko e fulfulde e ngaram bismen do joni e Francine Kore lala jara toure.